bebe, amo bebe, nimetosheka, nimeridhika nawe, amo bebe, amo rede, amo rede, umeniteka, umenishika swe, amo bebe,
nikamani mona bala, mwezi mchana, nikikutazama, mana mzuri sana. Tena twaendana tanifata mi ikawakata Basha kufata we ukawakata Mwingine ya simshuhudie Atekani kone Na roho yangu itule Cause you so special Special tujenge kesho Kesho yenye vicheko Cheko furamate Kama ni muna bala mwezi mchana Iki kutazama Mana mzuri sana Tena twaendana Fata mi ikawakata Basha kufata